nichukie hashtag. Penzi la simu sitaweza, umeniponya nichukie Facebook. Penzi la simu sitaweza, umeniponya nichukie hashtag. Penzi la simu sitaweza, umenifanya nichukie Facebook. Umenifanya nichukie hashtag. 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 Umenifanya nichukie Facebook. Mpenzi wangu wa penzi letu, lipo barini na naoga wa ili penzi, ni mimi na wewe tu. Penzi la simu limekuwa ni sumu tu, maswali mengi najiuliza. Baby why umenifanya nichukie hashtag. Umenifanya nichukie Facebook. 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 Kupenda napenda sisemi sitakuacha, najua nitakufa nikifa nitakuacha. I love you so much, I love you Nikipiga simu unadai unachat, nikikwasema simu wenzangu haureply. Japo nakumisi naogopa penzi la force, bora nikae mbali nawe isiwe mikosi. Mwili wote maumivu sababu makovu, wivu kwa mwingi kama vita ya mikuki. Kipenzi razizi kwako na banduka na sepa, siwezi kupenda nishachoka. Nishachoka. Umeninyasa sumu, moyo unanisumbua. Walai umenijaza na skendo, kila siku maumivu. My oh my, nilikupa na moyo ukatezea kamari, ukalitia dosari. Penzi sasa najutia, nasema basi, basi oh, nasema basi, basi. Nimechoka kubaniwa, na let you go, go. Umenifanya nichukie hashtag. Umenifanya nichukie Facebook. 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 Baby mona hashtag. Baby mona WhatsApp. Baby mona hashtag. Baby mona Facebook. Baby mona hashtag. Baby mona WhatsApp. Baby mona hashtag. Baby mona Facebook. Hashtag. WhatsApp. Hashtag. Facebook. Umenifanya nichukie hashtag. Umenifanya nichukie 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 Facebook.
On the kids.